Badman Mopao na Lady JD Commando Jagara mukwano ah nakupenda sina mfano kwenye mabano penzi langu likiwemo
mapenzi yako fimbo umenichapa upendavyo kwenye mabano shika hamsini zako japo I miss you nini tafanya kukutuliza baba mana nisha sama I miss you kuna vingine mefanya maisha ni mwangu sijawaifanya ila kwako nilifanya
nie kuko chuma chakavu nisitiri wa ubavu sijiwezi mimkavu I hope you know that I love you
mapenzi yangu no sababu kungemza chipsi kavu na tomato kavu kavu nimechoka yako mao
Vikombe kwenye kabati Vinagongane sembuse sisi Kukuwacha siyo raisi
Weko tila mkwezie Sitakini kukalie Usije uniangukie Baba fanya unirumie I'm happy to be alone Na fry kuwa mwenyewe Kuliko kuwa na wewe I am stronger kumando jide Stronger Commando Jide I am stronger Commando Jide Jabo I miss you Nini nitafanya Kukutuliza baba Mana nisha sama
But you know that I miss you too Nini nimefanya Nishindwe pata msama Tumetoka mbali sana Yepuko chuma chaka Let's go final, final, final I still see your shadow Moyoni upo bado Let's go final, final, final
Yepata Mopao, Turbo Love It's classic on the please